This is Mo of being a star. Make a pee once again. Thanks to Gary. Thanks to fancy me. Hasuza za nickel na zipanga kama finger follow mistari no panga na jelewa meso brain naro bado na vina vya kimbele hembu nipe baro bongo paka mbele kama pele bado nina swalo na yona njia sina tania sina zulia wale limu elimu wa dunia nimeasu sana kwenye gemu zitwa dunia hata nkipei ndani ya studio wana na menia kwa tele free kwenye mike bado nipo lole higemu tika makosa basi baby I'm sorry na yona njia ya kufika mpaka paradiso kama mbele mpaka iyo kene na mwaga siso yeah na yona njia ya kufika star nesi wakati umefika nyota wakunga pia wakati utafika watanishanga nikalpi nitaimba na 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 nitasimama peki yangu nipoze kwa uchungu dele na momba mungu Just love come a little whiny This game is money I struggle ni party money Ni speak it a young man Nipe nipe moto niwe moto So kitoto I'm really be a man With the city and the honey But dry ni shiku mpanje Ya ni drive personally Na yona njia Na yona njia ya kufanya ni wasa Chano meno kalemi ya mararis Na yona njia hii safari mene yanza tease Nishike mpanje niwe fame kama lili wizi Imi chano iwe eskotena bila wizi Na kiraru cha mistari kama jinamizi Nikifaru wa nchikavu ninapiga mbizi Sauti kama zinzi bado nina fizi Alafu unitista kama vile wizi Igemu nikaze kibishi bila nyoda Hata kuma temu santemu wanige moda Hata kama kosa nifidi niweke prado Ni rich game nisikike nizeni nelishe prado Want the way to Jamaica Peace to the Africa Peace to my nigga Your body call me your sticker yo Nafunga macho na kisha na cha anasa Na iyo na njia kipara piga msasa Kisha niwe threat na activity ya kisasa Bamiza kitana mrisho na chenga kama zangasa Weka gungu mpaka maka Ipe inesaka tuwa fungu la sadaka Mjue mungu wesaka tuwa utundu wa mashaka Hata wema ntampata piga rungu kwenye bata Hata karama ntapata wene kisa kwenye nuru Sishoboki na lulu hinya kati ni peduru Nisikike paka ikulu yeah Na iyo na njia Na yona njia ya kufanya ni wasa I see my only way I see my only way to be a star Na yona njia Na yona njia ya kufanya ni wasa I see my only way to be a star Yeah Nickel P Come on, Barry. With my way to reach over there. Tanzania, Africa to America.